وياه 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 وياه. هي كوسو دوار برنامج كر The Voice of a Somali. ما توحرمنا إن أتتابعنا وحير أريتو أو شلي بالمانكا كدو داين أو أه مقامك أما لست مقامك جوال كبنادر. You know هرتو جوال كبنادر dabaatooyin badan uu soo maray waa gobolka kaliye oo ilaa hadda amaankiisa la sugi la yahay oo maxaa ku dhahay niqaf walbo iskaga timaado ku daneysato ayna ku tumanto marka anaga waxaan rabnaa horta inaa isweydiino aniga hadda naftigeyga oo maxamed xasan hadda hadii aadiga oo gurigeyga ii timaadid oon ay ugu tiraahdid maxamed xasan inta saan guriga saama la sameyn karo intana ka dhac ama xagga ka dhac ama inta ku soo geli gurigeyga ayaa igu maamulosa. You trying to tell me in my own house how to control the house. Marka dhibaatada jirta waxa waaye tusaale ah idinka soo qaaday gobolka banaadir dad baa ka dhashaday dad baana u dhashaday gobolka banaadir oo waxa waaye gobolka kaliya oo la wada degan yahay oona la degan yahay oo dad gaar ah oo loogu yimid gobolka banaadir. Marka maxaa fiicnaan lahayd maalmaanka haddii oo isgarasho lahaan lahay inuu yiraahdo war horta u kaadiy intaa ka doodi laheen gobolka banaadir horta aa codsano shacabka deegaanka ka ah gobolka banaadir uu sidee wax u rabaan iyo maxay doonayaan. Laakiin waa nasiib daro qof oo isweydisay ma jirto oo yacni isxil saartay qof walba waxa waaye waxay ku dadaadoosaa sida beesheeda kaga soo muuqan lahayd gobolka banaadir oo ah caasimada muqdisho ku taalo oo Soomaaliya. Marka the thing is horta aniga gaar ahaan aniga reer muqdishowi ahay muqdisho waa ku dhashaday waana ka dhashaday laakiin waxa waaye muqdisho anaga daanaana very very tolerable society anaani qof walba waa soo dhaweynaa guddoomiyaasha degmooyinka haddee ahaadaan waxa waaye dad kale oo kusoo jira reero kale oona u dhalanin magaalada muqdisho oo guryo ku leheen. Marka anaga haddii aan nahana reer shacabka muqdisho ama muqdishowi dad very hospitality ku fiicanaan, laakiin anaga we have our limits. This is the thing, we have our limits, but I don't think nobody is paying attention to the degree how high it has gotten or in terms of dadku ku nool muqdisho xaqooda. Marka waxa waaye xalli waa laga dooday, baarlamaanka ayaa u doodayay kulli xil dhawaanada ka soo jeeda gobolka banaadir waxa waaye hadda inay ka hadlaan arrimaha gobolka banaadir. Waana nasiib daro, 3 sano iyo bari ayay haysteen inay ka hadlaan arrimaha gobolka banaadir waana ka hadli waayeen. Hadda marka anaga hadda aragno xildhibaano dhahayaan gobolka banaadir xaqiisa hala siiyo, kulliya waxa u aragnaa inaa saaxiibo adeega kursigaay oo ay laatsan usid oona kaana ahayn daacad. Marka anaga haddii aan nahay gobolka banaadir reer muqdishowi, we need to have our rights. Anaga this is not a proposal that we are asking or for pleading, but this is a proposal that we are requesting. Ma fahamtid? Soomaali maxamed waxa waaye waxaa la rabaa in soomaali cusub la dhiso, waxaa la rabaa soomaali oo aan isdirisanayn oona kala shakisanayn in la dhiso. Laakiin haddii maanta aniga oo garoow oo aan ka noqon karin duq magaalada ama aan ka noqon karin baydhabo duq magaalada, then why are reer baydhabo aniga igu noqonaya duq magaalada muqdisho ee ku lahaanaya matalaad kursiga waani aan ka soo jeedo oo aan ka dhashaday oona ku dhashaday? Ma fahamtay? Marka arrintan waa arrin u baahan political maxaa ku dhahay maxaa waa arrin hadda lagu degdegi kar ma ahan, waxa waaye arrin u baahan in laga fiirsado. Waxay u baahan tahay maturity, politics maturity. Anaga we are not mature politically to talk about the rights of gobolka banaadir. This is something oo dad badan dana ay ugu leeyihiin. Hadda maa laha 3 shalay xaalo soo dhahay kuraasta oo ay u qoondaysa gobolka banaadir dowladda oo ah 7 ayaa hadda qaar soo jeedeen 14 laga dhigo. Why? Because waxay ogyihiin 14 hadaa laga dhigo in ayaga kuraas ku helayaan gobolka banaadir. laakiin taawada ee dal ugu dhaaf lahay kuraastooda meeshii meesha lagu cunin lahaa ma fahantay markii waxa waa gowrka banaadi shacabka gowrka banaadi dego waa lagu tumtay xaqeen waa lagu tumtay cashuurteen waa laga qaataa dad dulqaad badan sabar badan oo dhibaatooyin badan soo maray oo haddana weli magaalada ugu dhisma badan ayaanu nahay hadda magaalada muqdisho hadaan ahnay kulli dad baa ku leeyihiin soomaaliya dhan aa lacag ku darsatay I don't think that's something that's very easily acceptable by me and hadii runta laga hadlo dabaqyadan wada taagan badankooda 88% mise 95% dad qaar oo gaar ahaan deegaan kusoo jeeda baa leh you understand marka in la yidhaahdo gobolka banaadir soomaaliya oo dhan aa dhistay soomaaliya oo dhan ma dhisin gobolka banaadir soomaaliya oo dhan ma dhisin waxaa dhistay gobolka banaadir oo ilaarshado dadka deegaanka ah kasoo jeedo marka ani waxaa ku talin lahaa baarlamaanka inay arrintan dib u dhigaan oo lagu degdegin because waxa waaye very arrin oo very very sensitive ah waaye 4 million people ayaa degan gobolka banaadir and gobolka banaadir does not have any voice in the parliament which is a shame to the Somali people which is a shame to anybody or the nanane is dowladnimada Soomaaliya hadda ina hadda oo gobolka banaadir laga dhigo arrin oo la wada leeyahay waxa keenayso doodista baarlamaanka hadii gobolka banaadir la wada leeyahay dadkii gobolka banaadir degan ayaa dhisan lahay golaha deegaanka baarlamaankooda madaxweyne dooran lahay ayagana dadka keensan lahay oo hadda u doodi lahay marka ani arrintan leeyahay gobolka banaadir baarlamaanka lagu doodo waxaa u jeeda arrin kidnap lagu sameeyey xaqa gobolka banaadir oo la doonayo in nasaaradnimo oo dadka deegaanka ah bulshooyin kale lagu soo dhex abuuro marka dhiman lahaan waxa waaye tolerable society waa naan gobolka banaadir hadaa shacabka deegaanka naane anagana ilaahay marabna waa nala jiraa waanu guuleysan doonaa dhib nagu imaan doona ma jirto laakiin waxa meesha anaga ka cadaysanay oona aragnay in soomaalida dan oo soomaalida kale walaalaheena ah beelaha kale kasoo wada jeego iyo soomaaliya waa dad beelo oo kasoo jeedo waxa waaye khiyaano ayay mari rawaan dadka deegaanka gobolka banaadir haddii aysan ka dhiidhiidin arrintan oo la rabo in gobolka banaadir 4.5 laga dhigo marka gobolka banaadir ma ahan arrin oo si fur lagaga hadli karo waxa waaye arrin u baahan dood culus waxaa rabaa hadda inaa the next 2-3 episodes idin keeno dad oo kabiiryaal aha oo yaqaano taariikhda gobolka banaadir I should hopefully get mid hadda raw exclusive interview la siiyo mar dhow that you will only find in the voice of a Somali marka interviewers waa keeni doonaa waxa waaye interview xasaasi ah waxaa rabnaa anaga inaa arrintan gobolka banaadir anaga shacabka daanaan deegaanka anaga ka doodno aanan ka hadalno ma fahamta anaga dad deegaankeena kasoo jeedin baarlamaanka oo millions thousands of miles away degan anaga xaqeena nooma doodi kanaa mana kusuganina xaqeena noo doodaan marka waxa waaye arrintaas aragna ka taataabto gobolka banaadir dad baa u dhashaday dad baana ku dhashaday laakiin xamar waa la kala leeyahay hala soomaalida maxamed waxaa laga rabaa inay gartaan gobolka banaadir waa la kala leeyahay haddii ay leeyihiin caasimada waa la qaadan karaa dhib ma laha laakiin car ii sheeg caasimad kale haddaa samaysatiin oo ummadana ka wada dhexeyn doonta car ii sheeg aana ka ahayn gobolka banaadir because gobolka banaadir dadka dego waa dad very tolerable ah haddaana rabtii inaan ka faa'idaysatiin yeeli mayno anaga waxaa waaye waa daalnay xaqeenaa rabnaa haddaanu nahnay reer muqdisho we will fight until the end until we get our justice kusoo dhawaada the barnaamij Voice of a Somali. Please don't forget to like, comment, and share. And in my next episode, I should have a very expert Uyikano Ariman Gobolka Banaadir interview this man Donna. But until next time, have a nice day and stay tuned for more episodes.